akukuthi nilokubandla lephakathi ningathini kuphela ngingakaqedi namabhanje belungu ngizawacede kanjani nani le washi ngingayihambi impela ngikhathele into engakwazi nokungisiza nje
mama we
thokozile
mina ngilambi
thokozile ngizakushaya hamba odlala bo
Mama iphumile ngangani
we thokozile ngizakushaya ukudla ngizakuthathaphi
mambile mina
ulambile ulambile awubheke lokhu noyibheke ulilova akwazi nokuba sisebenzi